J-Mo.
J-Mo on the mic.
J-Mo.
Mimo on the beat. Kano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Kano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
DJ lights off now. Chipe bichi kwa head down. Bapwa na babo baise mune. Sisi riki muzange ziba kakanyaga musisi. Sija kuwa kuwa ziba gomene konsi. Pia bina wambie. Abo mulubu katuliba wii. Pretwa amaze. New school fellas ye faba chaka se. Tuku digita Monday to Saturday. Every day my girls party day. Tuwa sala kone tuba ba. Ziba tuise. Opeke rappers don't ziba promise. Check up your bam bam. Kayemose tomula mula no no ya takamuse la bankino jemonjilese katusina mazina mapya kwata wakati gano mazina mapya
kwata wakati
tukazina watuti
kwata wakati
left right 1-2
kwata wakati
1-2 left right
kwata wakati
gano mazina mapya
kwata wakati
tukazina watuti
kwata wakati
left right 1-2
kwata wakati
1-2 left right
kwata wakati
shocky with dub al qaida we go go. Wambia Facebook, Twitter, ne Google. Tuka subula nono kuita loko. Bano 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 banye bachitoko. Shiba, achitofa kuchitoko. Tengu mbutuale tulia mkubi koko. So wind up your waist for me baby. The way you move your body makes me crazy. We gonna make you rich like they get it. Fuck on the excess, no me no miss you. Oh, so let me see you shake it, shake it. Oh, yeah, let me see you low. So let me say you move it
Oh, yeah, and move it slow.
Gano mazina mapya
kwata wakati
tukazina watuti left right 1-2
kwata wakati
1-2 left right
kwata wakati
gano mazina mapya
kwata wakati
tukazina watuti
kwata wakati
left right 1-2
kwata wakati
1-2 left right
kwata wakati
chibebe chili kuchibi
kwata wakati
biche mwaga isa kuchiba chikutekete tosu la sitepu let me see you just mwa mwa mwa. Shiba, ratchet over kuchitoko. Tengu mbutuale tulia mkubi koko. Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right 1-2.
Kata wakati.
1-2 left right.
Kata wakati.
Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right 1-2.
Kata wakati.
1-2 left right.
Kata wakati.
www.mp3ugandanmusic.com